We are text Simon B. I see what I'm a shati. The fan number one. Rakat. Mademona day, tuna banana. Bozi yangu ka banana. Nikorede ka banana. Wanatingisha ka bafana. Shake your bam bam kutona. Oma numa ka savana. Chora nyuma ka fanana. Wanatingisha kushikana. Nyuma shida kuzikana. Tia body tunguana. Songa songa ka fanana. Na magali ka shibana. Leta drinks ka sabana. Toto warembo ka zarana. Geuka nyuma ni kubetana. Shika chini tingisha dada. Ngoma noma ka savana. Noma soma bila homa. Saimobi kapatana. Toto mkali tena sana.
Noma 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 noma. Achia body noma noma. Tingisha 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 we. Achia body watu wa Shanghai. Noma 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 noma. Achia body noma noma. Tingisha 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 we. Achia body watu wa Shanghai. Ting ting. Achia. Achia. Achia body watu wa Shanghai.
Swage zangu muziki tosha. Songa mbele kutosha mboga. Luminati hatumo tena. Chapangom kupate miel. Lela leila leta hela. Ipe mike chese jan. Kwa numa tena sana. Tingisha dada kutohana. Thank God fedi gal dem. Shake bam bam kutohana. Tia body baby gun. Kwa numa kasavana. Ngeza drinks shida shada. Shabana chora nyuma. Saimobi jite shida. Shika chini tingisha dada. Lela leila, leta miela. Miela sela, nite sela. Ngoma nomu, cheza kaka. Songa mbele, leta shida.
Noma 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 noma. Achia body noma noma. Tingisha 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 we. Achia body watu wa Shanghai. Noma 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 noma. Achia body noma noma. Tingisha 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 we. Achia body watu wa Shanghai. Achia, achia. Achia body watu wa Shanghai.
We are text
watu wa Shanghai.